Oh, Don Essence, le vibe, Lodi Muziki, le Christina Ngaije.
Oh, my.
This is Essence Vibe.
Oh, Bia, we know Rafiki Yang. Oh, Bia, Mkombozi wa stressi zangu. Oh, Bia, Bia, we know ndugu wangu. Nataka nilewe leo, kichwa ni mina mambo yangu. Oh,
Magereka, Loze.
Bia kwani una nini nikisha leo mbona nalia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi ananijia. Nikilewa zinashuka we una nini jamani dia? Bia utaki vimoto we unataka wenye mikia. Mama ye
nikilewa napata ma confidence.
Sula yo ye
nikilewa napata ka vibe.
Nikilewa nachangamka kido.
Nikilewa napata ma confidence.
Zuna ye
nikilewa napunguza mawazo.
Malalo yo
Manager KB Hamiri Salimia Shangazi Fei Tajiri Haneshi Salimia Twalibu.
Mama, wakubwa wanafaidi. Sombe wakiagizo, vibia vya baridi. Pia tamu sana, ikikumbana na widi. Maliza na shisha, hakuna cha zaidi. Nikisema niziache, pombe niwe siriazi. Ila nakumbuka ulevi wangu mini merithi kwa wazazi.
Pombe inafanya ni wazi, mengi hiyo mbona iko wazi.
Nisha wazaga, kuna siku nitamiliki mimi mazi.
Chuka kwenu
Bia kwenye una nini nikisha leo mbona
Bia.
Yani napata mawazo kichwa ni mengi.
Oh, Bia
nikilewa zinashuka we una
we
nini
Bia nikilewa zinashuka
Bia
chini. Utaki vimoto we unataka.
Oh, Bia
mama ye
nikilewa napata
makonfidence.
Sula ye
Sula ye
nikilewa napata kavai.
Sula ye
Mama,
oh, Irene Jirani,
Lodi Music on this one.
Ili Fitika Mondosu, Mati Daddy, Lodi Music, Essence Vibe, Sugar Boy, Sound Trip, Nazaleti. Magereka.
So.